dance and music. Your boy.
Oh gosh, I'm day.
Musichana, musichana leo, sitake kuongea bingi, kwa sababu mimi ni a man of you waze. Nakupenda, nakupenda honey, nikupeleke nyumbani. I'll make you a the queen of my heart, my African queen, African beauty, yeah. The father in 20, kuonana mama. Musichana, musichana leo, sitake kuongea bingi, kwa sababu mimi ni a man of you waze. Nakupenda, nakupenda honey, nikupeleke nyumbani. The one that I love, honey. Give me your love, oh, nipe mapenzi, eh, yeah. I wanna take you to mama, I wanna take you waka. Girl, I will never let you go, go away, oh yeah. Girl, I will never let you go, go away from my life. Kuongea bingi, kwa sababu mimi ni a man of you waze. Nakupenda, nakupenda honey, nikupeleke nyumbani. You are the one that I love, honey. Let the baby learn them talk, so jolly. Hata wakisema mambo bingi, ah, 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 yeah. Kuongea bingi, kwa sababu mimi ni a man of you waze. Nakupenda, nakupenda honey, nikupeleke nyumbani.